upende, upende kiwe bora sasa uende. Nimechoka ho hakika sijiwezi mimi kuishi tena mimi na wewe. Namomba Mola anisaidie niweze kukusahau kabisa, nipate mwingine kushinda wewe. Nimechoka hakika sijiwezi
kuishi tena mimi.